Cheki data za pesa ngapi zitani view Yani data zitani pea visu kini cheki mama nziwa ngapi mina kakuchiu Yani ukini cheki excuse ni mara ngapi nimekucheki na machali paipu Na mi sitaidu kitu ni mara ngapi brida mekuja juu yako paipu Unanishowa jaidu kitu ati Hai ai 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 yemenda Ololololo yemenda Hai ai 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 yemenda Pita kumbuka ile siku inapenda Hiya ya 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 menda, ulololololo ya menda. Hiya ya 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 menda. Pita kumbuka ile siku inapenda. Nakula moto nakula nikandimu, nachoma shule na nachoma diwalimu. Oh, picha za majegi ndo muhimu. Mtawa kinicheki wa usundanga masimu. Natesa kwetu, natesa kwenyu, we ni sepetu kutoka Meru nataka nikushike nikushike kila sehemu na bado kidedi ndakuita marehemu. Walai, zimerai rai, sinyore we ni dem nitole Walai, zimerai rai, teacher una form nitole Haya ya 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 yemenda Ulololololo yemenda Haya ya 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 yemenda Pita kumbuka ile siku inapenda Haya ya 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 yemenda Ulololololo yemenda Haya ya 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 yemenda Pita kumbuka ile siku inapenda
Pilka pilka nikapatana na shebede Kakana kalai vile kamebebe wetete Mufti mufti ni kiboko ya kipeke Sengushi umati mi lazima nijitete Matayo mtakatifu chapter 1 verse 1 Inasema vunulu papagalo ni radical Bakora ni magical Soga si ni classical Nimerudi tena juzi nilikuwa sabbatical Jazanga tatu songe kilomita kata Sini washerati hatupotezi masa Imenda juzi juzi ukizuba zuba Sini generali amefika mita
Hai Ya 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 yemenda Ulololo yemenda Hai ya 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 yemenda Pita kumbuka ile siku inapenda Hai ya 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 yemenda Ulololo yemenda Hai ya 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 yemenda Pita kumbuka ile siku inapenda